Tapeli wambie
Nisiogopi vitamini kama komando Iwe baridi joto mini kama komando Madui zangu mnisameheni Mana mimi sio levo zenu Mkinyo na mnikimbieni Mana hiyo ndo salama yenu
Wambie najivunia Mungu mana ndo yangu kinga
Yangu kinga
Kushoto kulia ni moto Shoot na shiki ni moto
Wanaupiga ndele watakama
When he's so
sore,
when he's so sore.